mziki unautaka nataka nicheze na bege. Kama ni ngoma unaitaka nataka nicheze na bege. Kama ni mziki unautaka nataka nicheze na bege.
Taka na taka ni chazena bebe.